dachimsathi.com.
Kapenzi nimelitupa maji ani molongo moyo umepachuka imenisurugu dhohari tetete menajongea kwenye ulingo wa mapenzi na kimia zote kwa zote najingua chote ya mapenzi nilifungo waido waido ulinipa mani penzi kisado nikawa na imani mengi mandoido nikijua minapendo nikavimba kichwa Shabingi misundo Isafali nimemaliza mwendo Taratibu Gonjwa langu lisha pachacha bibu Nimedabu alika sipati tabu Oh tabu Majabu Nimezoea wala sina ghadhabu Kama moyo twika kana feel vibe I don't know, ila I'm sorry
Nipo free to be single, so sweet. Niko free to be single, so sweet. Ah, mashallah, yalisha pono majira. Roho kwa tu imejafura. Kufa kwa jana kulala. Taratibu, kunjo langu lisha patata bibu. Imedabulika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu. I don't know ila I'm so lonely
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.